Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Ngolosihlalo lapho sithi khona mphatlalatsane ekuseni kungolosihlanu umlaleli ngilithatheke leli thuba ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi uJesu Kristu waseNazareth. Ngiphinde ngibongeke nakumphathi ohlelo ukusibusisa ke ngaleli thuba. Mphathi ohlelo, uNkulunkulu akubusise. Mlaleli namuhla ekuseni ngifisa ngesibonisane ngezwi likaNkulunkulu elitholakala laphayana ke encwadini yezaga Proverbs chapter 19. Ngesithi ukuqala ukufunda evesini lokuqala, sehle nayo mlaleli siza ukuthi ke izwi lenkosi lona lithini kulesi simo esibhekene naso. UNkulunkulu akubusisi. Yona ifundeka kanje: ungcono ompofu ohamba ekupheleleni kwakhe kunophambene ngezindebe zakhe eyisiwula. Now, izwi lenkosi lalithi kungcono ompofu ohamba ekupheleleni kwakhe. Ngamanye amagama, akanamathayithayi, akanamachinga athize wokwenza abantu ukuba bamkholwe ukuthi ulolu hlobo, kanti akusulona lolo hlobo le. Kunezwi elithi ukusishaya ocebile kanti ompofu akulunganga mlaleli. Manje la izwi lenkosi liyasibonisa ngempela ukuthi ungcono ompofu ohamba ekupheleleni kwakhe. Ngamagama, ohamba eqinisweni mlaleli, akahlatshwa amahloni ngoba umpofu bakhe, nanoma abantu bangakhuluma bathini, kepha yena uyazazi ukuthi uhlobo luni lomuntu. Akayifihli mlaleli. Bese lithi ke uma liqhubeka lithi ke kunophambene ngezindebe zakhe eyisiwula. Mlaleli, kunabantu abakhona la olwimini, ngiyakutshela ngakuthatha kubeke ezulwini, kepha yena kubuya sala emhlabeni. Bese kuverse 2 bese lithi ke futhi akulungile ukuba umphefumulo ungabi nokwazi. Okuchaza khona ke mlaleli ukuthi kumele uzazi ukuthi uhlobo luni lomuntu, ungabi namahloni ngalolu hlobo oyilona mlaleli. Ngokuba izwi lenkosi lithi ke uma siphila siphilela inkosi, noma sindlule emhlabeni sindlulela inkosi. Manje abantu abaphilela abantu baba senkingeni kakhulu mlaleli, ngenxa yokuthi ke bayazama by all means ukubajabulisa abantu, bese bayadumala ke emva kwesikhathi. La bese izwi lenkosi lithi ke futhi akulungile ukuba umphefumulo ungabi nakwazi. Oshesha ngezinyawo uyaduka, ubuwula bomuntu bucitha indlela yakhe. Kungakho izwi lenkosi lithi ke isiwula sithi enhlizweni yaso akakho uJehova, imisebenzi yaso iyanengisa. Ngakho ke la izwi lenkosi bese lithi ke ubuwula bomuntu bucitha indlela yakhe. Okuchaza khona ukuthi umuntu ohlakaniphile yiloyo owazana nenkosi, ithemba lakhe likuNkulunkulu. Ngoba uJobe usho la mazwi ukuthi ke liyini ithemba lomuntu ongenaye uNkulunkulu mhlazana umphefumulo wakhe usususwa kuye na. Manje la izwi lenkosi lithi ke futhi akulungile ukuba umphefumulo ungabi nokwazi mlaleli. Alikhulumi ngenyama, kepha likhuluma ngomphefumulo. Ngoba inyama inendawo yawo mlaleli. Ngoba izwi lenkosi lithi ke sithatshathwe emhlabathini sizobuyela emhlabathini. Manje umphefumulo umngenakwazi uyaduka mlaleli. La izwi lenkosi bese lithi ke oshesha ngezinyawo uyaduka. Ngamagama, ungaboshesha, cabangisisa lokho okwenzayo, ube nolwazi ngalokho okwenzayo. Bese izwi lenkosi laphayana kuverse 4 bese lithi ke imfuyo iyenezela abangani abaningi, kepha ompofu uyashiywa ngumngani wakhe. Ngamanye amazwi, ububacaphela abangani onabo ukuthi akubona abangani abalandele ingcebo yakho na. Ubobacaphela abangani ohamba nabo abakuthandayo. Kungako izwi lenkosi lithi ke umphefumulo ongenalwazi uyaduka mlaleli. Ngakho ke ubocaphela abangani ohamba nabo, ngoba la izwi lenkosi lithi ke imfuyo iyanezela abangani abaningi kepha umpofu uyashiywa ngumngani wakhe ngakho ke umphefumulo ongenalwazi izwe inkosi lidonse njani uyaduka umphefumulo uthola uphi ulwazi na ezwini likaNkulunkulu ngokuba lisibane mlaleli Hawu uzomuntu athi ngithanda abantu ngaphana ngapha nangapha kepha angabacapheli kuyothi konke lokho onako sekuphela kuphele nabo kushabalale nabo bese baqhubeka ke bafuna abanye abangani phela abanemfuyo noma abanengcebo eningi wena ke usale sithubeni usale wedwa kubalolekile ukuthi ke ungabe umjabulisa umuntu kepha jabulisa uJehova izwi lenkosi lithi ke mfune uJehova esenokutholakala abanye abangani bethu yibona futhi abasenza ukuthi singamfuni uJehova abanye abangani bethu basenza futhi ukuthi ke singakholelwa kuJehova kepha bobacaphela abangani bakho mlaleli ngoba izwi lenkosi lalithi abanye babo babheka ingcebo babheka imfuyo bese baba banenge ngoba bayazi ukuthi bazodla kuwe uthi uma usumprofuke seyiphelile seshabalele imfuyo bese bayaphela nabo bayanyamala kuverse 5 bese izwi lenkosi lalithi ke ufakazi wamanga akayekwa nophafuza amanga akayikusinda mlaleli kunabantu abanenge abasemajele ngenxa yamanga kunabantu abanenge sebabulewe ngenxa yamanga Kunabantu abaningi imshado ichithekile ngenxa yamanga. Kunabantu abaningi abalahlekelwe imisebenzi ngenxa yamanga. Kunabantu abaningi namhlanje mlalele abanaki ukuthula ngenxa yamanga. Uyazi kuba amaphicipicwa abantu. Benza abantu abalungileyo umlalele abaswele ukuthula. Kepha izwi lenkosi lalithi ke ufakazo wamanga akayekwa nophafuza amanga akayikusinda. Kunabantu abaningi abase majele namhlanje mlalela hayo ukuthi bakwenzile lokho kepha ngenxa yamanga baye baqanjelwa amanga mlaleli kunabantu abanengi namhlanje mlaleli abasenawo amakhaya ngenxa yamanga bese izwi lenkosi lalithi ke ufakazi wamanga akayekwa nophafuza amanga akayikusinda mlaleli okusobala ukuthi ke ubalulekile umuntu ongaphafuzi amanga Ubalulekile umuntu okungafunyana nkohliso endebeni zakhe. Ngakho ke ekuseni mlaleli kwangathi uNkulunkulu ngaselekelela. Izwe lethu alunakuthula ngenxa yamanga. Izwe lethu liyaxokozela mlaleli ngenxa yamanga. Basolakala abantu abame eqinisweni. Abantu abame eqinisweni bayazondwa mlaleli. Kepha abantu abathanda amanga mlaleli. Kulapho ubathola khona bebanengi bekhohlisana mlaleli. Kepha izwi lenkosi lalithi ke ufakazi wamanga akayekwa nophafuza amanga akayikusinda mlaleli kuverse 7 verse lokugcina bonke abazalwane bompofu bayamzonda kakhulu kangakanani abanga mlaleli ngenxa yesikhathi sesizokuma la ngithatha intambo yiphinisele kumphato ohlele Pato hle intambo kwezakho baba yilapha ekhaya mlaleli
Radio Pulpit 657 AM a companion for those who need encouragement listen to us on our app or visit radiopulpit.co.za
Do you need prayer Radio Pulpit in collaboration with Need Prayer is ready to stand in prayer with you Contact us today with your prayer request at 012-334-1222 or WhatsApp us on 067-429-7564. You can also visit us on radiopulpit.co.za for your online prayer request. We will faithfully pray with you.
Imagine a place where young people can get answers to difficult questions, seek advice on issues that they struggle with, listen to uplifting music, and find relevant and godly content that can help them shape their identity. All this while also having fun in a safe space and environment. Well, the new I Am Youth website is just the place where you can find this and so much more. Go to iamyouth.co.za for an experience that will stay with you. You for life. I am youth. Life explained.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.